Simsima, toto mpe funguo za bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka China toto. Zipuka kishungi nimezima. Kamenipa lunch nimekula mpaka dina gii. Santana, Santana, kitandani maji maja na pambana. Kanainama, kanainama, kanavoyokota kama uwasama. Kata
kweri kweri siko pesh, na mupa mbiri mbiri sina break, sina break. Na kadundisha mwiri kitenes, kitenes.
Kameni kiri kiri marakes. Asa nioneshe yaricho kupa mama. Sugua, 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 sugu, sugu, sugu.
Mama we
sugua.
Kependa pini pini ama kitata. Kupapa chini chini ama kwangoko. Golisa pini pini ama kimako. Chenga mwilini, nini yoni boko. Udi, 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 udi. Katoto kako gudi, gudi, gudi. Mudi, 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 mudi. Navyo katafuna kama fudi.
Oh ya, katoto yani dosalale. Dosalale. Nakapa fishi kambale.
Kibidu bidua,
oh bidua,
pindu pindua,
oh
yani naka chimbu chimbua,
oh chimbu.
Nambandika pandua,
oh
dadade, yani kama gaga limekoma kwenye gu.
Oh, sugua, 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 sugu, sugu, sugu,
mama we
sugua.
Wakiweka unaweka kichomo na chomeka.
Weka 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 paka down. Gomesha watoto wa town.
Fanya kama unasusa. Nisokeze kisambusa. Weka 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 paka down. Nikomeshe watoto wa town.
Liza on the mix.